ushayile quarantine. Ayi angazi intini ngoba imise everything. Ayi baby ngizomtshela nti ngizombona nini. Ngihlushwa quarantine. Baby, in shy quarantine.